Introducing the B4IR.
Pato tu na 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 na.
Nameless.
Naibi Ashana.
What was it? B4IR.
Na pato tu na 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 na. Na maisha ya uhasola. Unapasa vya kama ngamia. Tutembea jangwa bila maji ya kukunywa. Tunatafuta njia ya kupenyea. Tukikosa tutaanza kuzienjelea. Tunavumilia kama kameleonea. Tutashikilia hata wakituonea. Tunania ya kufikia. Bado tunang'ang'ana.
Tunang'ang'ana kwa Nairobi, tunang'ang'ana kwa Chiefs Mombasa, wanang'ang'ana Eldoret Kisumu, wanang'ang'ana Masala, tunapambana Turukana, wanang'ang'ana Nyeri Nakuru, wanang'ang'ana Kenya nzima, tunang'ang'ana tunasukumana na bado tunapasavia.
I had the dream last night. And in my dream, our future was bright.
We never give up. We never give up. We're keeping strong and keeping on the fight. We're looking left, we're looking right.
We're looking there, we're looking night. We're looking up and under.
Looking for a way to better day. Step by step, this trouble will definitely go.
Nairobi, tuna na manga Machakos, pana Kitale, Kajiado, wana Mahasala, tuna pambana Kakamega, wana Kericho, Bungoma, wana Kenya nzima, tuna tunasukumana na bado tunapasavia. Kufika mbali, kufika mbali twatamani. Na iwe sitapata mali. Personali nitaendelea kuwaso na kutafuta salari.
Mimi nitang'ang'ana vile Nelson Madiba Mandela alung'ang'ana. Hata wa cheese wenzangu wanang'ang'ana. Onesha ishara.
Hata kama wanaturusha chini tutasimama tena. Hata wakichoma mimea tutazipanda tena. Kuna stamina ya kusukumana. Na tutaleta kichwa hata kukiumana. Tunasimama kamele.
Bato tunang'ang'ana.
Hey, hata Waisraeli waling'ang'ana.
Wako jangwa wakizunguka wakitafuta njia. Waling'ang'ana wakiangaika miaka 40 mpaka wakafikishwa.
Kutafuta customers bako tutasomea.
Hibis bato mimi niko ndani ya.
Bado tunang'ang'ana. Bado tunang'ang'ana. Bado tunang'ang'ana. Nairobi tunang'ang'ana. Uganda, Tanzania wanang'ang'ana. All over Africa bado tunang'ang'ana. You cannot kill the spirit. Bado tunang'ang'ana. You cannot kill the spirits. Bado tutang'ang'ana.